Sejo Tamani, toutes les voix du Mali. Sejo Tamani.
Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sejo Tamani.
Alkamisari nay lewru juillet hitande 2015 sappo jeɗɗi yamde jaɓɓiri masilimaji capanɗe nayyi e joyyi miɗen tawa e nder maison de la presse bamako jottinonoɗo kabaruji ɗo yumor waygal mo seeri sekere mula on kumpitito wiide ɗum wonon caggal ko dewtere nde weeɗa gueɗe ɗe to Alansiri to kamɓe curoɓe hakkude ɓiɓɓe mali ɓeɓe keeɓi hakkillaji jama o fou guɓe nodditirtoɗe azawat ɓeɓe kolliti wiide nde ɗo dewtere taw watta so kaldal e kawral ngal yara yesso kanjum guɓe nodditirtoɗe plateforme tuguiɗe laamu bamako oɓe kolliti metti maɓe ɗum wonon walde curoɓe hakkude ɓiɓɓe mali ɓe kolliti wide nde ɗo dewtere ɗo yedda kaldal e kawral cinñinagal ɗo bamako ɗo le sappo e joyi lewru me jaɓɓinono ndu dentegal baale ɗum wonon haalnane en ley leydi meɗen ndi keñen ɓe jiidiɗo yimɓele jeeɗoɓe kabaruji ɓeɓe kaali hono wotteji ɗi gaɗiri ɗum woni le commune joyoɓe ɗo bamako ɗo wotteji gaɗɗitoɗe ɗi fa daña lomtuɗo debbo goto iwnoɗo ley hen debbo o ndu yo o député no ɓe kolliti wide wakkati joni o jama o tanni dow hen koyɗe sanne saabi sa ɓami nde yimɓele temedere fo jaltiɓe so jeeyi gottoyiɓe ɓurta yimɓele jetton e feccere ɗum wonon kanko directeur kiiɗo hollitan wede jangguinoɓe jande dow dowre le leydi meɗen ndi to sukaɓe jokkalɓe jangata sariyaji to kanko noddirteɗo professeur Aboubacar Salif Berté wakkati joni o kanko e jettoɗo makko o fo ɓe naggam ɓe naɓama nokku noddirteɗo pôle économique ko hollita wede le hen ko wakkati joni ɓe kayfama dow hen wiide ɓe gujjito million ji kewɗi ɓe gaɗi yurku yurku yidu kalis sukaɓe jokkolɓe jangoɓe jande dow dowre le leydi meɗen ndi sakiraɓe ɗi wonon kabaruji mawɗi ɗumen jogguini on ɗo hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade caggal ko kamɓe cuuro ɓiɓɓe mali ɓeɓe jaltintoon dewtere heyri nde ko hollitan wiyeede ɓe jiide gueɗe ɗe fo wakkati joni fa ɓe ƴeewa ley hen haqqillaji mum en kanjo guɓe nodditirtoɗe azawat ɓeɓe kolliti wiide so ndeɗo dewtere wattaka le kaldal e kawral ngal tan ɓe garta signinde ɗum le sappo ɗiɗi lewru juin waroro ndu ɗo bamako ɗo kanjo guɓe ɗum nodditirtoɗe azawat ɓeɓe kolliti wiide ndeɗo dewtere tan watta so kaldal e kawral ngal ngal heɓano ngal yarata yesso kanko noddirteɗo Moussa Aga Charou Tamane o yo goto e jeeɗo kabaruji guɓe nodditirtoɗe azawat ɗe o yiidito e keƴaɗa men gonɗo fa to Alansiri to Issa
ces documents
nde to gande yo jokkitagol dabre deƴere dewrintinal le Mali se ɗum fo wala ko hani ardade yo kabaru menaka e ɗum hani heɓanede jogala yo ɗum men kolliti suroɓe aduna ɓe fay siñigol ko tonga ko fa warde e kabaru ko laati ɗum fo latatako kana kabaru menaka heɓane jogala ko tonga ko yo yelaji ɗi men kolliti ko nayi e politique ko kabaru assemblé région ngaji ɗi kañu azawad fa men keɓe hen jaabu e majjun fa warde e kabaru mangal paɗe en e ley komin dartuno kidal le ko min baddi e rewnitinoɓe aduna ɓe e ley to gande nde kala ko haɗata coordination signinde andinama yonde laate balligu le kawral ngal min garata signinde
kanjo guɓe nodditirtoɗo ɗum woni plateforme tuguiɗe laamu bamako oɗe ɓe kolliti wiide wakkati joni wala fo koɓe paame ley ndeɗo dewtere ɓe kolliti metti mabɓe ɗo ɗum woni curoɓe hakkude ɓiɓɓe mali ɓe ɓe mbiɗo ndeɗo dewtere ana yedda kaldal e kawral cinñinagal ɗo bamako ɗo le sappo e joyi lewru me ƴaɓɓinon ndu kanko noddirteɗo ɗum woni Fahad Algue Mouhammed o yo hoorejo walde noddirtede gaccade keɗe ko Ousmane Dicko faccintinen dow hen
to gande nde yo nannude e jaate ko coordination yiɗi ɓeyde minen du min miccintini miɗen joguino ɓeydade ka yo aduna fo wi min cinñina kawral ngal no ngal worrini miɗen darda ko coordination ɗum ndu laataɗo noon e to gande nde inde plateforme wala se wona fa tekete ɗo signinteɗo ndenno nde walanamen komin kolla ko min kolliti to gande wonde miɗe holla hono e birfitike e ley jooɗo kaale ɗum wirfintini en caggal to gande kewɗe dokkata doole kawral ngal no ɗon worrini ka min calanike ɗum yoga e suroɓe ɓeydu jaɓanimen e dow ɗon e hakkille am ko hawra ko ana wondi e firtade
kanko ministre ɗum woni keƴaɗo hakkude mali e leyɗele goɗɗo laamiɗo hono ɗum woni guɓal mali jagal tongal o hollitti wiide wakkati joni wala fo koɓe jiiɗi haalde dow hen ka Ablaye Diopo o hollitti wiide mali ɗo tawanoɗo tan woni ɓe kollita wiide hono kaldal e kawral cinñinagal ɗo bamako ɗo fey toɓɓere ka waylititake ley hen sakiraɓe ɗo mbawi nettude mijoji moɗo e hollamen bemal ande ngal min noddirta phase facebook ngal wakkati joni ono tiiɗallaji ndiyam ceniɗan wori le saaha leydi meɗen ndu yiɗum wembi ɗum wonon yimɓele mballoɓe mali yalla yirweran waɗa le mali fo e maggal muɗum ɓe kolliti wiide hono pompiji gonno tonɗi sa ɓami ley temedere fo pompi capanɗe nayyi ɗi wakkati joni o ɗi mbawa nawtirede kasen kanko ɗum won noddirteɗo tifen guite o yo hoorejo ɗum wonon bureau mo ɓe noddirta isip keɗe ko Ousmane Dicko faccintinen dow hen
par rapport au
les horgon gominen landatebe men gadi fa bedana ko ONG ngaji di ngoliko men limti nokuje teme tati e chapande joy do ndiam hebete teme der majje fu chapande jeegonde anan ndoka njaratedam chapande nayde ngoni uddide le region ngaji sa haldi fu men indi famde ko sabi sede uddi tagal joni yo walla be kumanto wadde jawdi mu infa walla mali yalla ndiam ana hebe e de nokuje uddude tidal leydi ni kany e nyongitibe be bedanta dum teddude jogal
kanko dum won laminodo jande do dourele leydi meden di to sukabe jokal be jangata sariyaaji no docteur professeur Aboubakar Salif Berthe wakal jono kanko e jattodo makko fu hollitam wede be nangama be nabama nokku no docteur pole economique ko be kayfaadu hollitam wede be ngadi to yurku yurkuji kewdi ko foti millionji kewdi be nyaami to kanye kalisiji kanti hokkede on sukabe jangobe jande do dourele leydi meden di ko so be nangadu dum won ko kanko konjotodo hokkuno dereji di horejo leydi meden di be kolliti wide dum won woteji ngadaade le commune joyabo do bamako do bale hala nane edu ngatti le hen huno ko muy en kenyen be jidi do maison de la presse do hono yibbe re jeddo be kabaruji le nokkuji di le hen du ko be jide ben ko be kolliti wide jama o tanni koyde sanne hono woteji di ngori le leedi meden di du won woteji arande jabbinode le commune joyobo do bamako do be bisa bami le yibbe re tem dere fu yibbe re jattom e feccer tan jalti so jeey ngotto yi kanko demba tun koro yo horeji de do walde kede ko barki si se faccentine do hen
Nous avons fait un échange.
Même timo yi ko warate nokkuje chapantati men chubike yubbo addadu yimbe wotube be tagitali di kolliti wiide temedere fu yimbe getto yon tan woni ngotube nden no dun wana jaabuji lobbi fay sedan kasen dun men tagitike e le yubbo yimbe kanube wotube be nokkuje kewde ciottinama tawe ngotobbe andana wiide di ciottinama won neddo goto dun ngotirdo talkuru sedaku kartal nina mudun dun yo hunde ko sariya o hadi nden no di kulleji e bandun hadi golleji di yubbaade kasen dun idun waawi latade sababuji kadoji yimbe ngotoyde nden no fesu yimbe ngotanama e le majjun laton yimbe ngotanaabe le sariya kaabe sariya jabanaali
gal mais pas légitime
faabe jawi Allah hono lewru Ramadan du jottirto le bamako fu e mangal mudu hollitaabo wed dum wono no walde humininno kibaru jaaguji le leedi meden di be jehi be jewuyu do non bitikaaji do jaagotobe mawbe golle bamako do be kolliti wid sa jeyi mangasiji didi kebbina ton pep be kolliti wid sa jeyi maaro ko yaato hono tonuji chapande nay e nay fu ana le mangasiji di sukkoro du ko yaato tonuji ujunaaji temedere idum le mangasiji di chondi farani en dube kolliti wid ko yaato tonuji tem e ujunaaji jeegom ana le mangasiji di kanye kulle godde bawdi nafudi yimbe so puddi korkaka bete hande do bomako do kawrital mangal dum wonono yimbeele ciottobe pharmacie ngaji leedi meden di hollita wer ngal kawrital mangal ngal fuddi do yimbeele be yuri li tatteji di fuli leedi de be kawrtino kuno dirteedo CICB dum won do bomako do kawrital ngal engal hani wadde balde tatti le hen yimbeele dunki ande be jewa yel hono be pabirto laamu on baa ciottirde podde de be bi ciagal mududu be jewa be jaltin le hen ati wakkati jono fa tay hono podde de jaafirta tay du yafana jama o fuli mali fu e mangal mudu kanko Musa Guro Jalo yo sakike don got o mo wonno torkede ko halido hen
ni yawa kabaru ko gasata e golleji fa kabaru cellal heba yarde yeso dum woni hodo yalla hono mbawden gollidirde ndokondirde juude fa yalla ibbe mali ana heba safarde no han hebirde di sobe keba din tawe cioggu o dum tiidani ha dum woni kabar mudo hande min kolli wiide ande kam mali yono gollo gouvernement enta kambe tambe mba wadde gollo golloobe privé be do minen tandu mi mba wadde gollo jallamu o commune dardata be be pabo mi so golleji di ngadam hande de balde resolution yalta hen recommandation yalta hen commune dardata be de be ballami kabaru resolution ji jaltoji hen de hono di mbawta latade so di latima fu woni golleji di keba lawol gol jonka
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabotobe studio tamani
sakirabe jewel hudu ne le réseau ngaji meddi be kolliti wiide kenyan dum wono le laamu tumbutu to yimbele ana gonno le kare be gandino warde do bamako do no yimbele bombe sumbu kanyen palibe to wakkati sappo e nay yamde nokku no dirte do lere woni tan weddu jama o be teti jama o ko be tawi e juude mu en fur kar o yurino dire o mo gandi do bamako do faande keddo to tumbutu to be kolliti dum won doktorore heere fuddi mahede ton bete hande faabe jabbito hono yimbele rewbele be nyaw ciofe woni e mudu en le heddu goddube wadde o do golle do won le no dirtendi peyi babe kolliti wirto dogto horonde timmi hono rewbele be nyaw ciofe woni mudun ciawrirto ton mere mere gal musa ay ko be anni wottude ndedo dogto roran ya fa emilioji chapatne e jeddi cefa fande keddoto to tumbutu to wakkati jono le yito nyafunke tobe kolliti wirto wakkati jono le ngalure nyafunke de hono konter ngaydi be no dirta isa godi idi jogi ton tidallaaji sanne yimbe le gombe tombe be goytiriki dido konter ngay sanne be kolliti wirto dum nafataabe hono ko be kaaja ko yibele edebe kolliti wirto dido tidallaaji faado pamako do dum woni tagal mudde be gardan faa do segudobe koliti wiide dum woni hono nyaw pese hono fesu gol faa be jaw hono be paddirto nyaw polio dum hono nyaw borowo koyde be koliti wiide dum fesa ma dum wonon to seguto saba mi le temedere fu dum feewi sanne sabi do jabbi ki temedere jaati ha mi le temedere fu dum yeyi faa le temedere e joyno be koliti wiide gal musa aji ko be gatti le hen ko di yafa e milioji chapade jena e go o sefa ngado do golle walde UNICEF kanye ballobe leydi meden di tangal mudde garanti minirem faa do kuchala do be koliti wiide handen majere monde wodi to kuchala tofa be kollita wiide e be tawda e laamu bamako hono kaldale kawral cinnangal do bamako do le heddu ngabbe de do majere do wonono bale hala nanen godde tonde kanye yimbe ko he dinan ko be sekira di wonno kabaru mawdi mi jogino do handen di ka faande kedde hedaade hono andirdo no do e seeda yotere meden de an wodi.